Napenda vagina.
What?
Koriji sim China. Hii ni story ya Benson na Maina. Walikuwa kibonga ile time wakiwa China. Moyo wangu upendi vagina.
Si ndio? Unakaa
kaka vagina. Kwani neti bado just get it. Tingishizo mara matiati. Mikono juko napenda matiati. Right, left, atiati. Kwani neti bado just get it. Tingishizo mara matiati. Mikono juko napenda matiati. Right, left, atiati.
Oh no.
Sipenda vile mtu unayojoma. Sirika magote vile na kuchoma. Sirika mambukura dansha soma. Ba, do, 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 hapa kila mtu wako na kutu. Shika wako mi, shiki wangu mutu eh. Acha kipusa basi minkubusu. Atika mtu zitoke, tudanza nishoke. Na usi yodofe, yoko tujodoke. Garden, sakye, garden, jode. Na ihani kose, liwasha ninote.
Udo na chorea kumadam. Uda zimira ruku kadansu. Kikendo hiyo imelan. Mkoba kila lisha unda plan. Ujitisha hizo keku na majagu
eh. Itisha mzinga bana ziki come to lori. Hakuna idha youth man wetu lori. Oldi kabisa turore, turore. Meda ofisi turore, turore. Alafu zikishika shuka na madam. Shuka na madam, shuka na madam. Alafu zikishika shuka na madam. Shuka na madam, shuka na madam.
Simama kwa migu, tusha mikono juu. Nakangoma kama nyaisanza tukubanju hey. Usha geruka umeshika tukukuta. Cheki tu kwa kichwa umeshuka tumatuta. Ona vile nyuma umejaza tumauta. Ni kwenye mkono adimdomo niko luta. Kama zimeshika tu wakuna watilia. Mademo wakika mtu na wapandilia. Stareye tube tumegaramia. Chiki masa tumesha chelewa. Sasa nani ata drive na tumesha lewa. Hebu chunga ama demo na weza kupora. Chu wengi wa ukondani ni wako. Chiki sasa tuzime nice. Iyo glass yangu niongeze zile ice. Najua nitabliki toka sasa mpaka night.
Hey, itisha mzinga bana ziki come to Rory. Akumi the youth man we to Rory. Oldie kabisa to Rory, to Rory. Meda ofisi to Rory, to Rory. Alafu zikishika shuka na madam. Shuka na madam, shuka na madam. Alafu zikishika shuka na madam.
Shuka, shuka.
Shuka na madam, shuka na madam.
Tandikaye, tandikaye, tandi tandi, tandikaye. Anika yanks, ani ani, anika yanks. Anika yanks, ani ani, anika yanks. Tourist overseas from a tour tour. Nime lansai, nime tour tour. Risasi hama yanks na wa tour tour. Kakota, kakwanta, malafu tour tour. Garine, tour tour. Kitchen, tour tour. Garine, tour tour. Kitchen, tour tour. Tour tour, tour tour. Everywhere. Tuwa tuwa, tuwa tuwa, tuwa tuwa, everywhere, tuwa tuwa.
Washa kangwa madi uzirai, masai masai ruka uzirai, wale wale mwaga uzirai, tuwa 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 uzirai. Dogi style leo ni makangaru, pussycat isi nuke beberu, tukisikia genge tona mamu, after sex tuta washa kinyaru.
Garine, tuwa tuwa, kitchenit, tuwa tuwa, garine. Kitchen it, tuwa.
Oh yeah, ato kwe mtamu ate wezi chukula. Peana, peana, peana. Peana yo kito.
Nikona kudu kudu toa kutu kutu kutu. Dudu dudu toa kutu kutu. Nikona dudu dudu toa kutu kutu kutu. Toa kutu 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 toa kutu kutu. Nikona dudu dudu toa kutu kutu.
Zao zao, kam kam nikupe, tuki nyao nyao. Wow wow, kusema kweli ni membao mbao. Pao pao, kaa kuna die hao hao. Bom bom show kila kila. Na maringo mingi ndiyo sina sina. Na nikijichiki niko miraculous. Na ya macho neza pewa binoculars. Weni old school kaa inheritance. Una chocho bado na mashenani rants. Unajua spelling ya anonymous. Unapenda chipo na hunoni ass.
Niko na kudu dudu toa kutu kutu kutu. Toa kutu kutu nikona dudu dudu toa kutu 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 toa kutu 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 toa kutu nikona dudu dudu toa kutu kutu kutu
mountain mountain
nikona
bad mountain bad mountain
toa kutu
mountain toa mountain wa bebe skilo wa bebe wa skia wa bebe skilo.
skilo. Wabebe waskie. Wabebe skilo. Wabebe waskie. Wabebe skilo. Wabebe waskie. Wabebe suji bebe. Demi yangu anadai tu matembe. Niko fete, nimejisete. Amejibeba, usimuweke. Niko east kwa mabiz na manjege wako on. Amejibeba ako fine, sura nzuri amevai. Kweli nini uko high, piga mushu kue high. Ukiweza toa kutu uzirai. Ukimwaga sikia fine, kazi safi inadai. Watoto wawili tunadai, njoki nduta na wamai. Niko nini uko fine, jangreto walai. Uko maji high dine, takukata walai. Tumawabeba walai, ngoma mbili zinadai. Nikimada sema high, kwa vuva na rai.
Tumawabeba walai.
Wabebe, skilo, wabebe waskia. Wabebe, skilo, wabebe waskia.
Wulan, kemba toto. Wulan, shika toto. Wulan, kemba toto.
Kama huna, kana mama yako, usikuja hapa. Kana mama yako. Kama huna, kana mama yako, usikuja hapa. Kana mama yako.
Daddy, yo ni cha daddy, yo ni tamani kwanza nikiwa shamali. Seti manyaru, sipendi mambaru. Hakuna tofauti na kuishi na mababu. Daddy, daddy, yo ni cha daddy. Daddy, yo ni cha daddy. Daddy, daddy, yo ni cha daddy. Hey, si ati mini. Daddy, daddy, yo ni cha daddy. Yo ni tamani kwanza nikiwa shamali. Hey, nikiwa shamali. Daddy, daddy, yo ni cha daddy.
Oya nikolwe kitisha mzinga kadisa. Kijana ameingia kwa klabu kuchachisha. Cheza chini kablo kule bare na kimika. Kirizi ndani ya nyumba unajua tushashika. Beat ni ya hitman cut na madap tap. Tuki double tap kwenye snap tuki rap rap. Mna yap yap mna nyap. Cheza chini niku itie bazenga mitakapu.
Nimepigiwa tenje na madoki wa pumuani. Kapiga gondo matodoke kikaribu chwani. Kauliza mbona kapilo manga kumwaga ndani. Nikani kautamu flani toka likamu ni nani. Kacheza ndani nikani kwangu. Katibu makutumi nikadhibidhi ya ndani. Tabaki funguwa na sari ya mariduani. Doba ni mingi zingine jozi na kam.
Daddy, daddy, yo ni cha daddy. Daddy, yo ni cha daddy. Daddy, daddy, yo ni cha daddy. Hey, si ati mini. Daddy, daddy, yo ni cha daddy. Yo ni tamani kwanza nikiwa shamali. Hey, nikiwa shamali. Daddy, daddy, yo ni cha daddy.
Kini yo mimi daddy lava mama zile jiga. Kana kiga sopi semu watch and time middle. Sama kiwa mimi leo na stiku. Duna mingo jire de mika siku sana. Shinga flamingo.
Weka weka ngezi ngini adi nseme. Dara dara iyo turi adi nseme. Ni msupa ama chura bado ako. Sababisha tuwa kunyo idha wako.
Tuwa kunyo.
Nilikuwa jam sign ndio nakam. Hawa watoto si wanapenda vitu tam. Wapatie wakanyonye vitu smart. Ni watese ni wonyeshe hizi plan. Hakuna aja dry dry usiban. Hakuna za umleto washa shash. Hakuna upper cock face hizi bash. Hakuna makali na kwani hii ni church. Niko shiwa nimejipin ni narungu na. Ni mpige za ulevi atoke ruku na. Toke huku na ukwe tishe Google na. Aguze izo wires kie ditima. Suko veri mina dai ni kusese. Ongeza izo glass bana ni kubebe. Ongeza hadika ye ni kuyembe. Ukidai kukatwa ni na wembe. Weka weka ongeza ingini adi nseme. Dara dara iyo turi adi seme. Ni msupa ama chura bado ako. Sababisha tuwa kunyo idha wako.
Tuwa kunyo tuwa kunyo tuwa kunyo. Tuwa kunyo tuwa kunyo tuwa kunyo. Tuwa kunyo tuwa kunyo tuwa kunyo. Tuwa kunyo tuwa kunyo tuwa kunyo.
Kitu miungoje ni gazeti ya Sunday. Kolabu next ya Yesu na Ariana Grande. Karao mukurino ama kuwa fandi. Na nirea sana kunipata soba Sunday. Kama nite imisi daizo malejo. Nipate club nikikoroga mangamu. Nivute mbicho ni confess pa karao. Ati nile manga mtoi wake pale chini kao.
Tete raz mina deku change oil. Sorry madam misi deku ku enjoy. Kwa ni madam mina deku pay a joy. Sidai shiko na pia sidai koi. Luku zoi, luku zoi, luku zoi.
Ukiwa go 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 gaji so bo bo. Ukiwa go 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 gaji.
Bas bas to kama na maringo. Mi upenda chapa na tarimbo. Mi uchapa chapa na nakanya. Gara mwaga bila da permission. Bila da permission. Bila da permission. Mi uchapa chapa na nakanya. Gara mwaga bila da permission.
Anapenda kuziwasha kaku na kiroma. Penye kamebeba dhuda kana nikoroga. Tanganga za sadaka tapeleka kwake. Sister, Sunday, sare mapara. Monday, unidaradara kipara gizani. Unigwara gwara kanjwanga. Kuchapa, kuchapa, kuchapa. Kakanga, kupanga, kumangwa, kupangwa, kumangwa.
Bas bas cho kama na maringo. Mi upenda chapa na tarimbo. Mi uchapa chapa na nakanya. Gara mwaga bila da permission. Bila da permission. Bila da permission. Mi uchapa chapa na nakanya. Gana mwaga bila da permission.
Siko kinenge na misi brayo. Anika kinembe noni meze na yo. Baby shota na kupapa madapo. Kola ni mahaka mikumeza inayo. Cover the face, destroy the base. Kama talis, and girls are straight. Ama the base, na mwago taste. Mali kwa mali, kiwan the base.
Bas bas cho kama na maringo. Mi upenda chapa na tarimbo. Mi uchapa chapa na nakanya. Gana mwaga bila da permission. Bila da permission. Bila da permission. Mi uchapa chapa na nakanya. Gana mwaga bila da permission.
Mzingo nataka dungi ya sara. Ama mzingo nakata ende ya dawa. Nani wali waki waki pinda gava. Nasi tuwa zake kuna kukungi ya dawa.
Watrangi makata chura baki. Heri wengi na toto huko winki. Mteke wiki gizani. Tike miti titi titi piki. Kiki kiti pinji linki mitini. Kingi kingi zigi zigi mitini. Mingi mini piki piki piki. Piki pongi cheki doki kashoti. Pika koki
Shine ori ori niko kori kori. Fuko pori pori ndio nimejaza kama kori. Ame shika kutu siya naka fori fori. Shika tori tori chezia doli doli. Teka msupa ana mabui bui. Unastuka nimekuteka na unijui jui. Unataka single fly niza magui gui kauna swara kuja area ni na tui tui
ate what
inauma but itabidi uzoe.
Nasema damn digi digi mele team weekendi. Kami vivi tuchi kill vi deadly. Sema damn digi digi mele team weekendi. Kami vivi tuchi kill vi deadly. Cheke si dharau chapa na nina tao. Si dharau chapa na nina tao. Si dharau chapa na nina tao. Si dharau chapa na nina tao.
Nakata wapani nijifraili bajo sijamanga mi. Nikuririma nikiibamale. Nikiririma na balas nangale. Piga diva dimba kitambi ya bale. Joma kikujipa kidani na male. Na sita 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 tani na magagarin. Izame futi sita kivuwa dangar. Kitanka kegi dadi jam na kunywa. Ni tam tam cheki have some kunywa. Kahanjam kaki kami na kiuwa. Pongi small kama shimo ya mapua.
Odi wa muranga wanadai niwe wao. Mademo na wanyoroshia kwanza kwao. Ikus zone misi tutu kaza mao. Na kiki zao zimesaka kama toto zao. Na hivi ndo mingi ya kusa wana kajaba. Na hivi ndo micheza longo na wamada. Shosho manguru anadajika wada. Na zake zimeshika asha meza kajaba.
Nasema damn digi digi mele team weekendi. Kami vivi tuji kill vi deadly. Sema damn digi digi mele team weekendi. Kami vivi tuji kill vi deadly.
Piringisha zungushe tadema na madhuga. Na kama huna luga budo talipanga uba. Piringisha zungushe tadema na madhuga.
madhudha. Na kama una luga budo talipanga uba. Zungusha zungusha teka fitika ni Yahuda. Na kama hana dhudha basi we mpige chuma. Zungusha zungusha teka fitika ni Yahuda. Na kama hana dhudha basi we mpige chuma. Piringisha zungusha,
piringisha zungusha,
zungushia zungusha,
zungushia zungusha,
piringisha zungusha,
piringisha zungusha,
zungushia zungusha.
Party after party, party after party, party after party, after party after party, party after party, party after party, party after party, after party after party.
Oh no!
Burn up, burn up, vibes on fire, don't burn up, burn up. Party yet, I'ma run up, run up. Going all night long till sun up, sun up. Going off like a rocket launcher. It's the vibe, yeah, you like it, don't ya? Tack it, do it for the culture. Belly can't fly, I don't like no vulture. I thought I told ya, when I come through, it's over. I'm a soldier, big range like a rover. I'm a roller, big time shot caller. When you see me in the club, you can come holler. Like, we're here to turn on, what to do? I just wanna kick it with a crew. Top of the world, what a view. Pretty girl next to you, tell her she can come too.
Party after party, party after party, party after party, after party after party, party after party, party after party, party after party, after party after party.
Okay, now drink, talk to drink, yo, we go dumb. All about the action, John Clough and dumb. You think it's over, but I'm not yet done. I can boo ain't it. Give him a run. I said, good one. Let me do my thing one time. Good one. Let me do my thing two times. Good one. Give her that thing three times. If you really, really like it, we can go full time. You know, I had never been a bit of the future. Yeah, no limit. I'm out. I'm spinning. I'm here to deliver.
Just anger on
them.
Shit,
my
bitch.
Drunk.
Niko na bash kuingia kama na G-back. Na kumeja sijui hata majina. Unaitwa nani?
Nilimaliza kusoma.
Anajibu vitoto kujamuliza. Ako na kipenje, ya ni meja manyongi. Ako na mambicho, nasema ye ni bedi. Usha ichomo kasikia tumbo kwa mgongo. Unambebo kiamuka ni ongongo. Zime nishika na jona ni konado. Kumbe ni jaba.
Oh no!
Zime nishika na jona ni konado. Kumbe ni jaba. Yeah, mambicho.
Go and kill the conversation. So me see them rather say sister fam. Who are telling everything about the congregation. Both sister Paulette and her gay husband. And how she still asleep with the minibus man. Sister Gwen Grim, she a Christian. But last night them teach her in a school obsession. She a do the dirty dance to the Mataran song. And I see she get the thing them from baby sham. I'll tell you about the one deacon who I drive the big Benz away and get money from. That's why nobody know I ain't get no collection. No see the church roof a leak away and really the fun. Every Sunday is a competition. This enough of them I go like them in a name brand. That they sitting where she will come out of some trunk pattern with the young for bar spell. That's a no new fashion. Then she proceeds it about the man. Them only come a service to look church woman. And they pull up the girl and talk about religion. But we couldn't say nothing because me know me a one.
Muranga ni mekam na mandom. Visitere ni na city zimetoka ngong. Kina wapo wezi mpata mini kasadam. Ama boko mna reda zini maharam.
Pigwa mboko, pigwa mboko, pigwa mboko, pigwa mboko, pigwa mboko, pigwa mboko, pigwa mboko ni mchazo ni haram. Pigwa mboko, pigwa mboko, pigwa mboko ni narungu na nitam.
mashata kani mento. Unangawa madam ni kani dento. Najaminia ni nanguvu bila njubu. Unastuka na utazoshwa na kirungu. Geus leku inamechezea madudu. Nako dudu na nyuma anatundu. Toka green ni najaba ni kuchom. Ni kusetie kichom. Ni kurolie kindom. Ni kuchambue kifom. Ni kumangie kisho. Ni kundarue before. Ni kuzamue dufo. Pigwa mboko, pigwa mboko. Pigwa mboko ni mchezo ni haram. Pigwa mboko, pigwa mboko. Pigwa mboko ni narungu na nitam.
Akidai rungu bwana tanijua. Ni mhot kuna vile ntaungua. Na maziwa joo Mr. Pumua. Kuna jebe na Mr. Kijua. Ukondeze na Mr. Kijua. Niko rien na mademo mejibeba. Afadhali pige kuni mejiweza.
Kwanza venye umejibeba nga miudai miudai miupenda na penda chako venye uicheza nga miudai miudai miupenda na penda figa fire yani dangerous miudai miudai miupenda na penda fanya na feel kama veteran miudai miudai miupenda na penda miupenda na penda miupenda na penda miupenda na penda miupenda na penda.
Ingi nani ya goro alafa kuwe solo. Kwanza kiwa momo buda na mchongo. Macho za kondogo chongo. Na mimboko mbaka usogo. Tema kiwa kampwa na stone proper. Alafa kiwa vazwa na dondosa. Pale downtown na na dondosa. Pale down kudondosa.
Venye wejibeba nga miudai miudai miupenda na penda. Chako venye uicheza nga miudai miudai miupenda na penda. Figa fire yani dangerous miudai miudai miupenda na penda. Fanya na feel kama bitch. Get a new die, new die, new penda na penda, new penda na penda, new penda na penda, new
penda na penda, new penda na penda, new penda na penda, new penda na penda, new penda na penda, new penda na penda, new penda na penda, new penda na penda, new penda na penda, new penda na penda, new penda na penda, new penda na penda, new penda na penda, new penda na penda, new penda na penda, new penda na penda, new penda na penda, new penda na penda, new penda na penda, new penda na penda, new penda na Juna kaka ka vagina. Mojo kwa nupenda ki vagina.
Tell you what.
Magic's anger on the beat.
Ladies and makori na kiwa jaba. Kukumanga weni kukutaga. Amba lulu mina penda paka. Uku area lolo tailamba.
Mine kus kama saba mora. Hatu vajuka sita na ma. Makada shankati swa koja. Makori na wenuza kishada. Kidole mkori na wenuza kishada.
Kaina washa na chapa micha ras. Kauna daro kunyuma anza mwanz. Kauna osha vyombo za mitambu. Juu ya kutu na teka mto iyo kambu. A, E, I, O, U. Yeni po
boko na mepiga nduru hapa kuna run moja menikazi ya njugu hapa kuna juna haga ni kulia kinugu mapunyeto ni fadhali usijikune ndugu kai uwezi pia unazana jisi makuku kaka usishuku nanukia nduku duf duf naza zama ndani otero duf duf na kutemia java mapero shuk shuk adi izo nyaru makero tani uo tize nukori na kiwa java kukumanga weni kukutaga amba lulu mina penda paka huku area lolo tailamba
mine kus kama saba mora hatu bajo kasita na ma makada shankati swako ja mokori na wena uzaki shada
But then an earthquake. your love breathing, take a sperm break. Money talk, bullshit walk. She say me right, right at the chalk. At the truth, me attack, matches and spark. Man to man, couple up like the arc. Same for the cocks, no go beside the shark. Turn off the duck when the missile go off. And right with the fancy,
go back up. Right with the fancy, go back up. You know why more time I chat some sound, them have to shock.
Really? You know about sardine, mackerel, bully bee, chicken foot, chicken neck, chicken back. Nothing a waste, nothing a dash way. Money me a look away you de. 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 Money me a look away you de.
Me see Boko Pina. Me see Boko Pina. Boko Pina. Me see Boko Pina. Jones have thugs and the De La Vega thugs. Stop, bang, stop, man, them. Gyal a bend up in a 9 and in a 10. Say me never get a pussy day again. Can me rougher than a man with rubber pen. As me come, so me ready back again. Peanut, host, phlegm. Breathe 30 gyal a matte liquid scent. Kim tell Sue, Sue tell Shem. Two gyal one time, call it a not a men. Get the oats, get the supple gen. Get the nuts, get the nothing egg. Blame it up. Turn it to your head. Get a gal and just go get your children. Get a gal and just go get your children. Get a gal and just go get your children. Get a gal and just go get your children. Get a gal and just go get your children. Gal a been up in a 10 and 11. Say she never never fucking a Benz. Me say this a way carry me children. Better me set your pan entire at the rims. British gal, spin your life pens. Till your pussy wetter than the river tell. When tell match, match tell Beth. Two all woman tell them. Your bed. Get the oats, get the supple gen. Get the nuts, get the nothing egg. Blame it up, turn it to your head. Get a gal and just go get your children. Get a gal and just go get your children. Get a gal and just go get your children. Get a gal and just go get your children. Get a gal and just go get your children. Gal a been up in a sitting me no know. Something where me never see in a no show. Pass the video hit and send it up a flow. 30 mil a feed a back and say alone. Cutting up, deep. Short, alien girl, pussy teleport. Shelly tell Kerry, Kerry says Simone. Make we have a tree, we a call it a telephone. Get the oats, get the supple gen. Get the nuts, get the nothing egg. Blame it up, turn it to your head. Get a gal and just go get your children. Get a gal and just go get your children. Get a gal and just go get your children. Get a gal and just go get your children. Get a gal and just go get your children.
Avant kwa kibonga ile time wakiwa China. Moyo kwani upendi vagina, najuna kaka ka vagina, moyo minapenda ka vagina, kori kori jisim China cheke, niko